Omuwendo gw'abayizi abaagudde ebibuuzo by'ekibiina eky'omusanvu omwaka 2025 gweraliikirizza nnyo abali mu byenjigiriza mu kibuga Masaka ne basaba abavunaanyizibwa ku kuteekateekera abayizi ebibuuzo eby'akamalirizo bayite ba examiners okuvangayo bawe abasomesa emisomo egy'enjawulo ku ngeri y'ebibuuzo bino kati gye bibuuzibwamu baleme kubisuulanga ku baana nga tebalina kye bamanyi ekibaviirako okugwa. Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo mu ggwanga ekya UNEB, abaana abaagudde ebibuuzo omwaka oguwedde 2025 omuwendo gwabwe gweyongedde okukira ku gwa 2024 nga bano baabadde 77 ku bayizi 81 783 abeewandiisa okutuula ebibuuzo ate bo aba 2024 bali 16,125 bokka. Wano minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni obuzibu yabutadde ku bitongole ebiseetingira abayizi ebibuuzo naddala ebyokwegezaamu nti bano baalumira mu nkola enkadde gye babuuzangamu ebibuuzo nga balowooza nti bino abayamba okuyita kyagamba nti kikyamu era yalagidde binoonyerezebweko ku nkola yaabyo. Era yategeezezza nti kati ensoma eriwo omwana alaga kyasobola ate n'okukozesa obwongo.
Private examination bureau that have continued to distort the purpose of learning. Learning is not about passing exams only. It is demonstrating the acquisition of desired competencies. Therefore, I have asked the permanent secretary of the Ministry of Education and Sport to diagnose where the loopholes could be in the practice of examinations due. These loopholes must be closed by either enforcing the existing legal and regulatory framework.
Ekirala Minisita Janet Kataha Museveni kye yalaze nti ekyabasomesa okuba nga beebulankanya ku mirimu gyabwe nga byebimu ku bisuula abaana nga kati ayagala ebyuma bya tekinologiya ebirondoola enkola y'emirimu naddala ku masomero bikozesebwe.
Teachers who continue to receive monthly pay from the taxpayers' money but are absent from duty must be asked to choose whether they want to remain in the public teaching service at all or altogether exit and use their skills elsewhere. Therefore, I'm tasking the Directorate of Education and Standards to make use of the technology that the government has heavily invested in to monitor teacher presence and teaching in the classroom.
Kyokka abamu ku basomesa mu kibuga Masaka okubadde otayide Gracious yamyuka akulira essomero lya Uganda Matters Primary School Katwe agamba nti waliwo obwetaavu obw'abakulu abakola ogw'okuseetinga ebibuuzo okuwanga abasomesa b'amasomero emisomo ku ngeri ebibuuzo bino gye biseetingibwamu basobole okubigoberera.
Aluli twamanyiira engeri gye twaseetinga maybe some topics nga we mix the topics naye kati the percentage esinga zetaga reasoning oba tosobola ku reasoninga tosobola kuscoringa marks kati ndoza abantu balina okutuula ne bakola strategies okulaba nti bakwatagana ne setting ya UNEB okulaba kiki kye baagala kati ekirala tulina oku invitinga abantu abali setting ebigezo examiners at least baje bakuwe abatuwe workshops tosobola kukwatagana at least that is one strategy. Ekirala tulina okugenda practical tulina okufuluma outside the classrooms to love environment. Kubanga most of the questions are from the environment. Omanya abaana baka basinga wano bakulide mu kibuga tebamanyi okulima ate ebisinga biva ku practical work ng'eyo kuludula SST2 n'okutambula tulambe tulabe ebintu biririyo.
Ate ye Janet Nakawundi w'essomero erya Hill Road Public School wano mu kibuga Masaka agamba nti engeri ku luno ekitongole kya UNEB kyaseetinzeemu ebibuuzo yabadde nzibu ddala ng'amasomo ng'erya social studies science nga kw'otadde n'ebirala byakaluubiridde abayizi nga kino kyekyaleetedde omutendera abayizi kwe bayitidde okudda emabega.
Mu kaseeti baakaako akatini kavudde ku ssomo waliwo essomo eryakaluubirira mukko ku baana naye nga kajja kuggwawo tujja kuyiga obukodyo obwo bwe baayongeramu nga UNEB tubumalewo tuddeyo waggulu gye tubadde.
Ate baba somesa abalala abataagadde kubatuukiriza mannya balaze nti abaana okugwa abangi bwe batyo kyavuddeko keddiimo k'abasomesa akaaliwo gye buvuddeko mu masomero ga gavumenti. Bangi tebaafuna budde busoma, ate abalala bagamba nti kiva ku kuba nti abaana tebaafuna bikozesebwa bimala ku masomero, ate n'okubasiibyayo enjala awamu n'ebirala ebyefaananyirizaako ng'ebyo.